Voice of an upcomer, Kid the East. Eastern boys, K's, romancing.
Josha quit and I win up with no one. Take care of what you want. Now, if we cup a lancer and you believe a man in his any move to own a
first, my dear, hapa napangi gasoni linawe na fear. Kungala na iwe future sini ona clear. Beta nilipoko chila vyo ona ni chita. Sini funa mukazi wa fake. Anga kugwilise kubateki. Ani kona aka ona keki. Kumbali ani itena besti. Sezo funa wa mapata pata. Yose enzeli kunipapata. Ati Kida East ni we mbuzi. You never win, wama lose. Anyway my days are numbered. Ndalama kutila bina Lampard. Apa uni kwa shamonga rough cast. Ufuno ni kolopa, I made my mind now. Apa niteko na benze liko. Bitiliza na eneliko. Benze kumigulira machiko. Kairi tenze blog on
no days. Mpemele, tili anale chula. Tili anale ikala. Kundi na chokusha kwete na wino wino.
Kumunjila wezo meka Kuma wezo nipasa pressure. Wezo vele la manzako. Swezo funo ni kambapo. Bakatiba kutumfi. Wow yuma muna sama kuwa milapo. Paja pene nzo nunga chusi. Si wezo nifuna pafubi. Weze bizi na magrubi. Now you wanna be my friend kuti. Wezo kambasu nikonda. Hapa manje munikonga. Manje munikonga. Okay, what do you want? What do you want from me? Wambila na chitika manje. What do you want from me? Ati unifuna manje.
Na wanipemele ili anale chula. Ili anale ikala. Pundi na joposha kwete na wino wino. Wanichetekele kutiwande. Na ipo ikabalasa. Nibilibe pamele.